Anyị na-azụ ụgbọ ndị ọma. Enwere ofu nwokolobịa a na-akpọ ibe jiba beju. N'ezenị nwa agbọghọbịa ọ mụrụ nwa ofu alanya juleju, alanya na-ama puku puku ịnụlịa. Ebe nwata na-aba n'ezi nwatakịrị wee nyebe nsogbu, ma ụlọ ji nwa agbọghọbịa o were anya ụla wee pupụtalị ya, wee tinye nwatakịrị n'ọnụ. Nwatakịrị wee ṅụbala ụla, wee buli nwatakịrị o wepụ ọnụ n'ala ịnụlụ ya. Ma nyebe ibe dị Babachukwu onye nwanyị ọ na-alalụ ụla. One nwatakịrị ọ na-alalụ ụla, o n'anya n'ala ala dọka iji igwe ịnụlụ ya. N'ibe dị Babachukwu anya mara igwe ga-eme, o were ọnụ ya wee tinye ọnụ n'ala wee zọba ọnụ ya, maka na-achụ na-ebu ya. Ebe nọ na-anụzi
Manelele di Nicola Oblo Belivelle.